waagay daayinka eh may waa erinjarkay ili sugun oo la idhooraw usiina walwalba anafadaaw ya in hibooye may ihasiliyey meelo eeska nurka leh mayna ihingaaniyey meelo biyo dhiifan nololey neftiye iyee hayin nagee mayna ihogaamiyey jidateeda hagnimaada leh inii usu muquufnimaada magaashay langdarajaaye anahaaba hoosanaawto waa daga dhuubun mawdka eh dhatiiska dareeroba haato wal shar ehna annamaaba ku obsadaaw may weeley annamay goroday inii adas gunaanta baalay eed inka dhowto oo weliba garuunka ii idinkaaba ya idhiiri geliyaayan ada weliba may miiskay walimooda inka darbiyaasa odowyaalkay aragtoodiyo hortiye adiina may ii darajayaasa intii bun madagay inka dhaahida koobkayna barakaada badan iyo lababerigee runtii may hubaal ahaa inii faylahaantaa ii jeelkaalilaahinimaada lehba geeyaalka umragay dhomba ii raagadaayan aniina minka waagay daa'inka eh intii seerka geeyaalkay dhomba ya ebadkayba ka noolade.